Yeah, alitaku nipitia shetani, kuna pala niende naye, nikakatani kamwambia mbali, kauliza gemienu sezi kelele, watoto mchele mchele, mwisho wao nini, kamwambia wali, na wale mbo wajafunzu kuendesha ili uendeshe mesha yao atendesha na nini, kamwambia gali, na wale mbo nataka kupambana vya kupambania wana wapambane na nini, kamwambia hali, hoya ukifaulu ni sisi, ukifeli ni wewe, ipo wazi lipo fika somo nyewe, wanasema na kwea sana pipa, oh yeah pipa ni mwewe, siku kiona sina jipya ilo ndo jipya lenyewe, niko fitiliti, juu sana from kanda titi hata uliteziwa fit sana on the air mina player di mamba ingia mkenge bongo chenga di chenga zinyezi na mua zijichenge nesikia rufi ya ila hela kuna kunyo juisi ya embe ila mambo mpera mpela cause new version of me mbele machuako sahii wabish wish kubish kambish bisha na hii alitaka nipitia shetani kuna pala niende naye nikakatani kamwambia mbali kauliza gemienu sezi kelele watoto mchele mchele mwisho wao nini kamwambia wali na wale mbo wajafunzo kuendesha ili uendeshe maisha yao atendesha na nini kamwambia gali na wale mbo nataka kupambana vya kupambania wana wapambane na nini kamwambia hali Raya hip hop misemo, raya kucheka hahaha uwe na meno Addicted to the music tangu skuli, tangu sina take tanda ghetto na kunywa chai kwenye bakuli My brother alikia chikisa nilisema eti nimekua nomads head alone inspire Oya kau mepango kenji yani jua na kuja na greda afsina tau semi vivyoto takavu haya Hakuna sela za sisi uondo kweli halisi Kieze sabu hits ka mtoto ntafuna bisi Ili weweze so lazima mini shindwe na bidi mtukuza kujitukuza no selfish Respect is a little test majibu ate close case ya mnangoja kuona majivu kwenye jiko la gesi Show la be blessed if shambio spime so don't test it Option mbili ukinikumbuka usonya usmile Sinaga swag on Ukiachwa wewe bro, ajachwa mungu kwa unataka mtu umie roo Na mkata dudu kwa unataka kusome kipi twili Tufuzu love na rangi like a bleach usome pakome ni zuzu Kaleo mesau basi ni never kawe mdau so lazima uombwe do you a favor So lazima mziki machale kucheza ukinambieni Tabidu weza Follow ni sisi ukifeli ni wewe ipo wazi nilipofika so mwenyewe Wanasema na kwea sana pipa oh yeah pipa ni mwewe Siku kiona sina jipya ilo ndo jipya lenyewe Nendelea kuzisaka saka step by step wali mtingo kiniacha nata Kuna matata tata I think mnanipata pata Kumina tatu namba kwanza ndo home chata Street na waka waka ukichunu nanipata pata Ukijikoroga kalange kazi yangu kuipaka paka Slow haraka raka uwe mbali ya uhapa hapa Mwisho na wachapa chapa bada kutapa tapa Halitaka nipitia shetani kuna pala nende nae Nikakatani kamwambia mbali Kauliza gemienu sezi kelele Watoto mchele mchele mwisho wao nini kamwambia wali Na wale mbo wajafunzo kuendesha ili uendeshe maisha yao atendesha na nini kamwambia gali Na wale mbo wanataka kupambana vya kupambania wana pambane na nini kamwambia hali